Lovantire eden gondi yamde joy yabbara kamintaji chapande tati kibaruji moddo dodande studio kalangu min Omar Hamad Jangaton do masinaje eden gondi Mustafa Ayupa ender ko kibaruji meden ni en kala e wiide hewtito ko watto do hembre chapande jetati suka be kebay ma rafi mu en tufede do ender der leydi meden Niger dum wani ko minister hawjine cellal bibbe leydi wonno tefa yaade e batu ittanaado leyde Afrika gam tufal on nanan ko docteur Blanche Ania mawdo on haaji nanni mbi'en laamiɓe fina tawa ɗen nder leydi meɗen Niger no goni e hawride illu kegan ɗo nder ñamey dow filla ɓeydegol nin ɓe wattugol jande fuudu sukalo nde jogitade ɗum l'école ɗum woni koro o batu yewtere meɗen pindino hande yatana haala dow batu ittanaɗo leyde adunaare sappo e jeenayi lewru novembre noon ni ga ñegueje kam woni ko kantirten kibaruji kori jam hirtema yerno kalirnoɗen subaka o noon woni ɗum ɗum fuɗɗa ɗo nder ñamey yaade to ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe leydi jeɗɗire ittanade tuugal leyde afrique do ballaga OMS fedde leyde adunaare hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe ɗum dow ille nder duɓujunaji ɗiɗi e sappo woni ko ɗum fuɗɗa hedde leyɗe tawaɗe ɗe nder nder fedde OMS ko laati koro mum woni en tufo e hesinde ɗum kulle ko fuɗɗa nogayi e tati yaade jeenayi lewru novembre mana majjundu woni dow hembre capanɗe tati e jeetati fuu tawe tufama docteur Blanche Ania mo OMS Niger nani koye Ousmane Mamoudou.
Batu noon naatugo nder jeɗɗire ittanaane tuugal nder leyɗe Afrique ko tuugi hokkugo sembe e keɓol balla e himɓe ɓe golliditta fudo far waɗango himɓe tindinoje ngam faamude nafaka e darja tuugal jooni min godana ɓe min golliditta leydi Tawa e Agadez no waɗa iri kure nogayi ɓe min godi no nder majji kural hissa nyawu poofaali e nyawu duwoje e nyawu olol nyawu ɓoylowu daane e nyawu coronavirus kural hissa nyawu seere dimrugol denne barke jeɗɗire de yewtereji pindinol no waɗete sukaaɓe ɓe gaɗanaka kure ɗe laawol no heɓoto ko waɗantaɓe kure ɗe hilnaare waɗe e cukaaɓe ɓe gaɗanaka kure fudo far nokkuje ɗe jahatako
nanni mbiyen cukaloy ndimete koye illu jottaki kan woni kojjum ɗiɗaɓum ko saboto maydeji to sukaɓe famarɓe nder loktororo to inniraɓe sukaɓe famarɓe cawrete to endan difa yerno hisabu on waɗira rawani yaade to sarusi kawjiɗo to sukaɓe ɓe jottaki ɓen paddete o fiidu arduɓe sarusi on noɗon tefana o mosala docteur Saydou Amadou o woni nyaw to sukaɓe famarɓe nder sarusi to sukaɓe ɓe jottaki paddete nani ko wimani Moussa.
No OMS holli cukaloyi dimetekoyi illa jottaki jeɗɗije capanɗe tati e jeɗɗi kankoye wawte hi'ede lebbi mu'en kuɓay nanga illa koɗol reedum warde lebbi jeetati e feccere fuu no wawa hi'ede lebbi mu'en kuɓay hitaane wittine taykaki gaɗaki nder loktorore hawjine e filla nyawtol e rewɓe he cukaaɓe de difa dalila ɗiɗaɓo moɓe kolli ɗuuɗal cukaloye keccoy maayowoy koye lebbi mu'en kuɓay amma bo ɗum ɗon no waɗe ko ɓuytata fi bonɗo o hitaane wittine min galana cukaloye keme ɗiɗi he capanɗe jeɗɗi e jeego o dimakoye lebbi mu'en kuɓay no ɓura dow himɓe keme jeɗɗo garoɓe to amin nder hitaane ko wawta ɓuytiri ɗum sayde rewɓe cawuɓe tokkama sayrimi
kega woni ko ɗum maɓɓita ɗo ñamey hawride ko balɗe ɗiɗi laamiɓe fina tawa leydi meɗe Niger do fi ɓeydagol nimɓe ɗum do ƴewtana jogade cukaloy nde o e l'école ko laati laamiɓe fina tawa ɓen fuu no tokkan dow mojjun kanƴum woni ko mbiyen mbiyeteɗo tuntuma Abdoul Kader Amadou Isiaka laamiɗo leydi Anthie nani ko wi bandi min do maccun
si kanshi ilimi da
akati ali ma do fi andal gal tewtol mudum hertoraki biddo gorko na biddo debbo dun sabi no wawi wede yettore Allah ko laati honnon en dum wontiri nennon do fi la tewto andal gal wawata wi ede ke hono tokkugol laawol tewtugol andal tokkugol laawol ya lekol kam woni ko bonnato bibbe rewbe dum do wana gonga non minen poda hakkiloji saaro mabbe be pama ke laawol non mojjugol sanne sabu rewbe kay en jogoyto galleji kay en watta birdiji sukabe du konda nenne sebe kebi andal fu Allah yettama tan wawi wi ede sabu hande se hojama der sukabe rewbe sappo wiabe boni a tawan der mabbe bidon tan woni jangu lekko mako yotta ko bano jertu ke dibbe fu sukabe no juube ladde be gala andal bafuy nenno ne kay andal gal duno walla be kambe dum be neno fawoda dun sabe min dum poda hakkiloji saaro mabbe ko atbi mabbe rewbe njaha lekkol jango keba andal gal en
yama cintati lekkol zata lalaci hanya ci ta jara
o du mbi'en bandi mi mamman ada kan woni ko yewtidi e makko mbi'en Allah e ngolu hite gannodo nder lekkol AFN to e nder region Maradi fuddode no leerudo jangirde kewde de departement Belle Yara region Tillaberi puddi e ginede jangirde sukabe famarbe tawanode nder tendeje cekke e wartide dun e nder jangirde ko wadira simo yerno gomnanti o jirlawol gol kanjum wadi ko to en dan Belle Yara ko to sukabe hembre e chapande tato kambe woni ko itta nder tendeje cakke de yeru no madam Haruna Kadi Abdu ardi do jangirde famarde to en dan Belle Yara sato famini Hassan Momini
balden deto bononda gango maradi der jangirde ekol do cukabe famarde wonno janga fa waddi cukalo koy mayi dum wadi gomnati on wi hida hi'a sukabe don der kala suji hudo gollawol wadi min burtini cukalo koy der kala suji tendege den min gattibe der kala suji didi bibbe gada cukalo hermi e chapande tati dewoy chapande jeddi e nay goroy chapande joy e jeego den bononda wari suka kai anda futo fa'i gam faabo horemu ko min gidi hesaro ben deni suka ben no jaha e kol be ewa be faawoda yela e dogaki asana na bilke na ko nandi ni
walhay kangi himanda hasaro har kulum
fedde witende alternative espace citoyen mabbiti hauri tere kengan do nyamay do fi jewtaru jawdi ko leedi gollir elu der dubujinaaji didi eno gayego hore hala mundu gambe atte be jewa han ko darta yeso yarde yeso jande kellal e harande de hauri tere balde joydu no jewtino te lawol lam kawri gol kawrol jawdi ko gollirte dubujinaaji didi eno gayedidi Musa Cengari secrétaire général fedde alternative espace citoyen nani ko Michel Dich
c'est un espace
nokku non to bibbe leydi ngarto jodo jewtida e do fi ko darto arzuku go goltirte der hitande ko leydi meden Niger dum wonno itte e jangal ko yobete kanyu en jawdi natur en wurtorto dum du konda ni gan heba min jewa ne en wonno dum jodori sen koji joni har filla ko darto jande hande de hisama do hemre buri sappo tata mon ko watta ayi dum do famdi sanne far cellal du konna bura buri jeego yar buri jeddi do hemre fu to hara demal en e ko nandi mum fu gote gelino wana hono cedden hisab tanno no wodi faware jondu noy hande burtoro noy hande golitire e do fi on nene dun sabi min jewde kero himbe halobde inde bibbe leydi fu gabbate min dar labi di min bayi kujude nadu ko nan ko min bayi wiide min jaman nadu hey ko min tilsinto député kanyo gouvernement gabbate alle jawdindi golirtendi dilato ono nafa mila don enda
vraiment répondre aux préoccupations des citoyens
noy kampaniji potori e pamari di leydi meɗe Niger mbawiri ɗowtirede nder ɓeydagal muɗum ɗum woni koro haala hawri tere caka ardiɓe ministére hawjinde filla lumaku e joom en kampaniji ɗo enda ñamey nani ko madame Liman Aminatu Isiaka ardiɗo campagne bonƴito kulle wadde ɗum ñamri fammini Atalata Abdoubahar Domacu
ma président garki an stade général sayni kunci gammi wara do inde campagne ji gondi do jonde ko e majji ganno handi nangane golli didde e kulle gade tede wuro gonga deni balla wala do fi baylon kulle wuro de gihol yeso hebata ko denne no handi bibbe leddi Niger nawtoro e kulle gade tede wuro minna bayla kulle amma dum golli dittaki no handiri no handi himbe leddi hautade e gomna gomnati on nanga gam bawde de min godi hejata deede ni gomnati walli min en bawi hebi bantare der filla goynaaki en on gi'i min gala ko somirti wakkati jugon sai min jehi leede yas der jingo kulle amin de no handi deni hawrin deju gollobe no wade to no handi be tilsina e rewbe defobe be gatta kulle wuro ko nawtorti
no produit locaux.
Burayma Dodo, secrétaire kajido fi golleji RN fedde hawjinde fi durgol do enda der leddi mede Niger e lawangal kanko mella rugajo goru banda wuro tawango le commune joyabo founde mayo gallu nyame alal bitinga ngal woni ko mellol gol wada rugajo keso o famini dume woni golla rugabe wakati no bandi min Adama Dawa kiyamno yewtidi demako
Ruga c'est une forme d'association.
Ruga wana hano hunde haurinde ni kolati fadde jaman tuba kope na wara idun tawano. Hano haurinde durope na haujinde fila durope egga hotambe. Handen konimpe andani chatale nongoti. Rafinde nagu tawado misali nguikaji dabaji. Le wakati chatudo nimpe tawa. Nondo horejo dartade kowodi ganjodipe hano durope eremope jonde lobere hepe chakamo. Tefude sura woldeji hakunde lenyi elenyi. Mine rugabe gollal no do mimin ko watta tawe jonde lobere hebama chakale nanni mbi amena fedde leydi meden Niger la tobe bal hebi nokku hamre sappo e tatabo do leydi kemi didi e sappo dum dum hunde non kalaati ko wodi o nokku jeeti tabo kolaati farlatol bal fedde leydi e adunaru to endan ko leru novembre dubu jinaay didi e noga e gom yeru doni no dum halira do wetcho internet fedde leydi Niger hawjinde latol bal do endan leydi meden Niger wiidi hano fottande de leydi Niger waddi e Burkina ko be keppondire hawtade e ko Niger watti gattande jeddi leydi Djibouti do didi der lawol latol bal ittondire ko latol bal leydi adunar Qatar to na dubu jinaaji didi e nogayi e didi dum waddi ko fedde mena hebi e ponnongol kajun sabi ko leydi meden Niger no tawoyte e latol bal ittondirol ko pelle leydi adunar ngata e yewtere meden pindino sappo e jenay lewru novembre no hitande fu non ko nyalande ittanande leede adunaru gam nyageje de nyalande dun jewtana wadde tindi yade to nimbe ano mana nyageje do fin gordan do endan leede meden Niger nimbe hobe kepta yottade nyageje yeruno Ousmane Dambaji fedde hawjinde do fi ndiyan jartede e labal famminiri.
La journée de toilette
nyalande do fi labal kanyi e nyegeje de endan hunno ko watte batu hitande fu dum dugam batte alle yewtinaade ko heba wadede der leydi ndi do fi majjum kanyi tewtude laabi mosola gandal leydi men Niger doni himbe hewbe fu njaatana choppino e der batamaaje jangirdeji ujunaaji ngala nyegeje den endan doktoroje duno wodi kew ngala nyegeje den nokkuje godde kawtaade hono luumo wordi ni atan wala fu nyegerto himbe filoyto no wodi jaati baade di ngala nyageje de to hitande du konna fu mi yanta en beydo yaade non rawane dum wonana ni himbe miliyoji sappo e joyon e himbe ujunaji kemi jeddon hitande hikande dum yottodo miliyoji sappo e jeegon kan woni tinnaare fu wala na wade do mudum dum heba dum fondita fi labangal endan kanyen mojjinde ngurdan himbe dum duna wodi gacce mawdo ko bayi waddude yaade e himbe ben far cellal mudum em e fahande du far arzuku dunya fu do kero ko no golle gam batte yaadu yeso hebe to nyageje de kanje ngoni ngurdam jaati himbe rafi majjadu hun non ko waawi waddude nyawuji bondi yaade himbe ben endam ya mayo dow nyaw ngu wala safare
e a mourir de maladie incurable
nyageje foti jangirde fu handi tawri
on peut pas
dum waawa halde dow dimmam alla e jawri korte fa golla dum wala anya wala har TikTok endan nyegeje jeego han tawele lekkol fu rewbe tati worbe wadne tati jangirdeji gon ngala nyegere fe wotere dum wadi se himbe ujunaaji won ko taba der jangirden be jahanni be choppino wo der basamar no endam
dum woni satarma ko sukaabe e rewbe deni tawi jangirden gala nyageji
ko buri fu bonde e majjun ni woni laabar har fila ko ndartu sukaabe rewbe ben sabu suka debbo fu njottiido duubi 10 yaar 10 joyi lewru fu sende yi tuundi hayla mudum se tawama wala to jomu hebo fa labtina hore mudum sai suka debbo wada nyalaade ko to jeddi hebata warde lekkol sai isama lewru fu jomu wada balde jeddi warai ele hita na wawa wada lebbi dinna lebbi tati ko tawte jomu hebay warde wadi jande mudum de no wodiri rafi ndiyam kanye rafi nyegeje satorma mawdno yaade e kambe sukaabe rewbe endan sabbe ketta be ngada jande mabbe na hanir eno wodiri
aujourd'hui perturbe la scolarité de la jeune fille
Dawanta kibaruji meɗe fulfulde tili kirtan to jamhirti.